bien. Oh, oh, oh. If a white man can take me to war, I'm the kids, I'm ready for war. If a white man can take me to war, I'm the kids, I'm ready for war. If a white man can take me to war, I'm the kids, I'm ready for war. If a white man can take me to war, I'm the kids, I'm ready for war.
America, kusemzansi, kuse Kenya, ku all over. Yeah, war is war.
Umdamnyama ufeli bala lakhe, Africa land ililizwe lethu. Obantu biko bafeli lizwe, abangachikwa ngomongameli. Ubheke ucele kwabanye ntsente, xa kuthigqela hipo yala track. Udutyulwe kwesilwanyana semfene, uve kuthiwa skidi babhuli. Hayi amabhuli akasifuni nosibona sidaka sangefreedom kaMandela. Nakula maplasi bakungcwaba uphila ukuba ungumntu omnyama. Hayi 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 hayi, I hate this shit. Yilo nto kasi ndithengisa igasi, ndifuna ukuphila kamnandi. Namu ndiyifuna imali, ndinezidingo madala. Waza ngegani ndiphethe yami gani, ndubuli bhulu linye. Yazi zuma wena ingathi ngokuletha umtshini wam. Yazi zuma wena ingathi ngokuqale utshise. Thola isidumbu zabantu abamnyama ekasi babulewe ngamapolisa amhlophe. 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 Niyavuya, niyavuya na, niyavuya, niyavuya na, niyavuya, niyavuya na, niyavuya, niyavuya na.
Tikiwe tisenga la masimba atalekayo. Se America, kuse Mzansi, kuse Kenya, ku all over. Yeah, war it's war.
Ndiyalibona ibhulu ndiyalishuta. Cameras or no cameras, sizi enemy nabantu abamhlophe. Maseke nje upretendana, ubheke icela uqasha amabhulu kwasap. To shoot and kill black. Hi 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 hi, motherfucker, why you do that? Ungumngathi mawutshiswe, atsho amantombi amnyama. Ngempela nyanga uyabhatalwa khona kuchitheka igazi labantu abamnyama. God damn it, kuyanyiwa kule game. Ndiskima umalema in my zone. Don't come with your white attitude or else uzozinyela. Thola isidumbu zabantu abamnyama ekasi babulewe ngamapolisa amhlophe. 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 Niyavuya, niyavuya na, niyavuya.